Hey you, I just wanted to let you know that I'm done with this relationship. I don't want this relationship anymore. Ish, I'm fed up. So you can move on with your life and I'll also move on with my life. I hope you have a good day. Good luck.
Oops, on the board.
Love at the first sight. Bring love for Sadeta. Ulagwa ini when kuma pepeta. Usanama tika pepeta. Bindi kilo the whole day. Tikucheza mudeni. When indi juisa kumenya na mugeni. Utani pengeta mutunga tiko keni. Mbuya muna ndipata. Kazi you a man. Malimbi gitana wasa foga. Siti maenda na mbali ngati njoka. Wasa ikana mazi ngati ngokata. Kumbu kila kumweta choka. Izungulila muzi nje bluruf ispiga. Ni playa mavieni yago na tumizizi. Zichitiga uka kanali bagundi. Uzi changu zaifayo zidibati. Kakombo gira kumweta shoka ife. Ndikana tiwa sinka na lola. Bomandi kandapo wenga na ndimano tizi karabo kubi kupanyo na lingati panado wadizo sisi jasi nalima parabo maina tosiri jajina bubube uga kalapansi ujikumbuge iwe una upe yetante mawanga siza bwino zomwa jiwe unapanga nika kila kwanu osa zandika nka please osa zelekeza kuzandika na please nanga mpaka chito kujela kana peace all I want is the love and peace. Zungulila muzi nje bluruf ispiga. Ni playa mavieni yago na tumizizi. Zijitiga uga kanali bagundi. Uzi changu zaifeyo ziribati. Kakombo gira kumweta shoka ife. Ndikana tiwa sinka na lola. Baby, when the love we love. Baby, when the love we love. Wow, panty mawanga. Wow, panty mawanga. Wow, panty mawanga.
Sounds.